Mwaise, mwewewe la nshini shandela nda. Wafitala kalanda na lesi. Tawazo nkapwelo wakuchalo ila ntinyai.
The industry.
Agatu menkweshe nze onjipusha nde chuchu tika kumpashi efo mbona na fimpeshi. Hameso ya ndita afuala emundelosha. Kufintu mbona uwaida no watch. Independence kuisa nchewa kufishe fole sefi. Chalo balu ilile cha cha bali chona ula. Tule kondema racism kuwa sungu. Patao kamu fweka tule ipatule mitundu. Ichalo chandila ndi ya fulo mkuba. Bati chipala kwata mami nrozi ya likuba. Ulandu wa malidasto kwata wa fulo bupuba. Njelele niko kufiona landa munchikatanga ninduba. Gacha kushini na nishi ni kumutima na kumi. Zambia chiri chalo chakubombelo kuria. Salari ipokuri bajeti taula folande. Chari umapa na mande moneka kwa nisande. Ande apa kwa tita kwa tayusipede. Gawa kupisha nina ni wasosa ifi ulande. Feri rubana system kale vapenya. Topali finger chinja na ngubute eko twinga chinja. Ndemieva it's a hard truth to swallow. Na koku misepera na shisendwa nechalo. Ati we the future leaders of tomorrow, yeah. Demo na mufe wacha kolwa na maule. Kash mukomboni mwisu ida manudu piki. Yatuma model otukopwa na machainizi phone. Role model vena Anita vena Haili sika yungu na bambia wafula. Vailo video ya fume ya maibusa. Ngana rande fona mwene kunabe mkaka na besa. Social media adio na ulapa fionzi. Nifue boba mzungu belela pabonsi. Umwancho befishu fia chitika kuntambi. Ati umwana kashichitenge kumushirimbi. Government ukuba wrong. Iwe right. Muzambia chalo chandi. Iyo nilisikini. Uchushivuka liuka papata sana mune. Golentarika kepshe kinzi malembe. Upubanga tepa Facebook nishini mapepa. Front page leti kambwiri kubaka lampa. Gachinshi cha shupa. Nifisha lufia nyabevila ichalo mwalivaleka kovale yendela. Na masambiri lwa panomba. Yari ya digitala misto vedukeshe ni kufula ve edagiram ala. Kwa wafe mwa politics yansalapa. Onse ku lila pabantwe kwa fwaya. Ama politics ya fiongo na violence. Nishfoba lea tule kula vale tuwewe shino sense. Zambia tuchita dresa amalia shiabu puba limo kuno limo. No kusha aya manu. Awaku wata power, tawaku wata idea. Awaku wata idea, tawaku wata power. Bantu, ichfuile bateke abantu. Vale teka fe imiafune fiunsu. Somo neno kuina na vena. Kwa tewa umebambi no kususha vale sunsha. Tatua kwa tama natural disasters. I guess we are born natural disasters. Ushose kanavo. Pakuikala wino kamongo nwanavo. Kepshe bifulo pirato cha mafumba. Goleti wufi protestin ba mumpanga. Zambia chalo chandichila nte kunya chila mpenseko. Ufuile wako sa nenshi mbyule imyako. Mwana walipua pwe chitende kunsapato. Walingira pwe nchito ya kufwa enchito. Baba sparks ukubai kata. Nanomba patala afuma. Gava no mulantu nishichireta cha mupingwila. Foninga landa kofi. Fuli Mandela. Shout out to Mr. Bowman Lusamu. Mao Sam. Na wambia bondu mbwilioko. Opu na shumfuika ini wani. Na makadoku. Nebo nani partisan. Ndanda fefo ndemo na ini wani. Young out. Alanis. Nizo Records.